kuchongea kwenye ulingo wa mapenzi na kimia zote kwa zote na jingua chote ya mapenzi nilifunga. Nimedabolika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. Kama moyo tu kana feel vibe. I don't know, I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
Nipo free to be single, so sweet. Niko free to be single, so sweet. Ah, mashallah, yalisha pono majira. Roho kwa tu imejafura. Kufa kwa jana kulala. Taratibu, kunjo langu lisha pata tabibu. Nimedabulika sipati tabu. Oh, tabu. Majabu, nimezoea wala sina ghadhabu. I don't know, ila I'm so lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely. I'm so lonely. I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.
I don't know, ila na enjoy kuwa lonely.